ZambianMusicLab.com.
Chef Strange, hey, your king.
High levels music.
Hey, Olaga, you killing them, son.
The heart of Chibata, you know.
Not to baby, I will want to go on my way. Baby, baby. Kutikumutima ni uli kuti Ndava mutima wanga Ulipe malo ya vantu vena Una kwa nakale Tukondisa kuti nazu
Baby niwe uliko we Kulipe wina weninga Paze mtima wanga Baby niwe uliko we Kulipe wina weninga Paze mtima wanga
Leka ni kuimbila kanyi
Vama vuna kukusa vula Kuono galavu kutipatula ah. Elo ni mwini nisi niwe na tongo yeah. Niwe na digone So babe, abu waleke Vanene Niwe na neo Dimaziva na mwishe Niwe kamugeri baby Kamerika na tinga mtima wanga Iwe nani utima konda na
be Baby niwe uliko we Kulipe wina we ninga paze mtima wanga Baby niwe uliko we Kulipe wina we ninga paze mtima wanga
High levels music.
Hey, Olaga, you killing them, son.
ZambianMusicLab.com.